It's platinum.
Lava, lava, baby.
Kana nyonga nyonga, kana nyonga sabwa, kana nyonga nyonga.
The way you want your words.
For your 1-2-1-2.
Oh man.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Chi.
1-2.
Jamaica.
1-2-1-2.
Oh my God.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Parara.
1-2.
Uko fine baby, uko nyuma. Kama mboka
mnachuma.
Mwa baby, shobere rarari rao. Awanga wana daddy, wanaumwa. Wakitona unanuna. Mwa baby, shobere rarari rao.
Uga bambia, bambia, bambia utamu. Unasikia, sikia, sikia tuhamu. Uga bambia, bambia, bambia utamu.
The way you want your words.
For your 1-2-1-2.
Oh man.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Chi.
1-2.
Like Jamaica.
1-2-1-2.
Oh my God.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Parara.
1-2.
Kana nyonga nyonga. Kana nyonga msambwa. Kana nyonga nyonga. Kana nyonga nyonga. Kana nyonga nyonga.
Hey, hey. Zigo laini kama kasingiziwa. Tepe tepe
tepe.
Maini mtindi maziwa. Sheke sheke
sheke.
Kama amefungwa mawe. Mwali anajikoko
kokota.
Uo mwendo bwanawe kama anandondo
dondoka.
Boze mbala njugu mawe. Yani lina toko Karakasi kwa paranda wenu ananikosha jama.
Oh my gosh.
Rumba na violi sakata ni samba.
Oh my gosh.
Unoleli ni tabata kimanga.
Oh my gosh.
Nyumangwa suma mrisho ngasa kandanda.
Oh my gosh.
Kilo zigo kalifungasha ganda wa.
For your 1-2-1-2.
Oh man.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Chi.
1-2.
Like Jamaica.
1-2-1-2.
Oh my God.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Parara.
1-2.
You're my verse and my melody.
Oh, melody.
Mathematics, biology.
Oh, biology.
Twende Mombasa, Nairobi.
Oh, Nairobi.
Tukakutani Shevoti.
Oh, Mabodi.
Uga bambia, bambia, bambia utamu. Unasikia, sikia, sikia tu hamu.
Hana shepu ya dondora.
Bambia, bambia, bambia utamu.
Utamu, kuka bambia.
Unasikia, sikia, sikia tu
hamu. The way you want your words.
For your 1-2-1-2.
1-2.
Killing command. 1-2-1-2.
Chi.
1-2.
Like Jamaica.
1-2-1-2.
Oh my God.
1-2.
Killing command.
1-2-1-2.
Parara.
1-2.
Kana nyonga nyonga. Kana nyonga msambwa. Kana nyonga nyonga.